bodoli kuba bonze kudda wa mutima nene byange kankuwo bitwali love yesu de makazole laba mpuze mama ndi muswaga tulu myaba ya yesu bulwadde tweraga mapenzi when you got friends and nina mene zole kama penzi salombo ze kumaso nsigalawo walisanga boda abalinzo kujula ebifumbe bye batafumbye kamba musa maso bibio kanji kume data tondeke kantu waluwaji swami ajitwale kuba nebyoyagala senja mpikuwa yoyagala mpimanyi we mwami wange kuba nebyoyagala senja mpikuwa kulurondaira watuse ndowoza zanga kati ndi wabade ntambula ngumye myawondo banze no bimba wagwe buliromanga toliko nange tutambule nga nkukudde bwe ntinze kyemmanyidde wali anvunana dadi bulamu kankutinjize gwe abatasi bagambe nakiko namalayo nza siriko ya he kujja kaba kusumbuwe gwe bagambe nti nnina omukyala basigadde banoonya ebibanja kwekutte ndi mapesa kugwe gwe satine siba nkunywezi eyatunda yatupima nze naawe fitingi tonderamu abanswamye siba wanna kyanze no gwe nfunye yeyeko omutuufu anetalenga
Yo ya garante.